Ua wala au lei tūtina whaatina au uni e tangata whainga luengai au se talia nei le ACTU, po le Australian Council of Trade Unions, mō se si itanga o le totongi au pito mā walalo le minimum wage I se isi whāse fuluma le lima tāla I le vāiaso. Na whaalia e le tua ngai po o le vāenga upuwhai I le Labour lo lātou langolango ina o le mau. E whaiana nei wāla au le ACTU a e whaato a masina taluo na whaatū lafono ina le komisi le Fair Work Commission le tipi ina o pōnesi po penalty rate tangata e whainga luenga I le aso sā. O le wāla au mō se si itanga I le totongi au pita mā walalo na whaia e le whailau tusi au au o le ACTU, Sally McManus, I lana launga I le National Press Club I Canberra I le aso nā leila.
Our minimum wage once led the world, now it does not. It has been slipping rapidly down the rankings and it's barely moved in real terms while bills have soared.
Sally McManus, ole ACTU. Ole fofua ino totongi au fiai le totongi au pito mawalalo le minimum wage ole matafa yoi le komisi le Fair Work Commission. Ole si itanga le nei I le fast fuma le lima tala ua tapa le ACTU. Ua faisi na mawalunga atu pe asilasila ilana vala au mo se si itanga I le tolu se fulu tala o le minimum wage na faia le tausanga na te anei. Na ole se fuluma le lima tala le si itanga na pasia e le komisi le Fair Work Commission I le tausanga taluai. Na sa unole ta ita iwele tuwa ngai Bill Shorten o se tasina ta ita ia se uni tausanga uo mavae ole a lango lango le Labour I le maua le ACTU mo le si itanga I le fasa fuluma le lima tala I le vai aso mo le minimum wage.
Today Labour is making a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage. Can the Prime Minister advise whether the government has made a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage? And by the way, Prime Minister, do you even know what the minimum wage is? Here.
Prime Minister has the call.
Mr Speaker, it's $672.70 a week, as the Honourable Member would be well aware.
E le imanino se talia le mālo tele I le mau le ACTU, pe talia, pe te ena le mau po le lafo I se si itanga I le fast fuluma le lima tala I le vai aso mo le minimum wage. Aina whaalia e se suitu totasi o le senate, po le suitu totasi David Lionhelm, ua maua lunga tele le si itanga I le fast fuluma le lima tala. Na ia sa unoa a se I le tatongi maua lalo po le minimum wage, ua atili whaingata ai I tangata I le o iaini ngā luenga, o na maua ngā luenga,
The people who don't have a job deserve more concern than the people who do have a job. Now, going for that kind of wage rise in the absence of productivity to justify it, and that's a major condition, is job killing. If employers are obliged to pay an extra $45 a week, they will employ fewer people because they'll have less money to pay wages.
Pasa o atu ele o se sui tutu o tasi o le senate, o le sui o le Liberal Democrats I le senate, David Lionhelm. Ai afa atusa le fase fuluma le lima tala o le si itanga le epe o na tapa le ACTU. Ma le maua company la lo le faa malu, le Australian Chamber of Commerce and Industry, ua faila vasi na mamao le valavala. O le si itanga epe o na faa alia le faa tonu o le Australian Chamber of Commerce and Industry, James Pearson, e le faa se fuluma le lima tala I le vai aso, ae olo o latou faa utua ina le komisi, le Fair Work Commission, I ana o le valu tala I le vai aso.
The minimum wage is an entry-level wage, and if it's too high, then small business simply won't be able to afford to offer jobs to those people who need them.
Le whaatonu o le Australian Chamber of Commerce and Industry, James Pearson.